waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku baaqay in doorasho guud la qabto 12 bisha December si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee hareeray ka bixida Yurub. Ra'iisul wasaaraha ayaa markii ugu horeysay qirtay inuusan fulin karin ballanqaadkii ahaa in Britain ay wax kasto dhaca ka baxayso Yurub 17 bisha October oo ah asbuuca soo socda.
Well, what we decided is that we've got a way forward for this country and for the EU. Now, we've got a great deal on Brexit, as you know, for the first time in...
Waxaan go'aansanay waa dariiqa dalkan iyo midowga Yurub ay hore ugu socdaan. Heshiis fiican ayaanu ka gaarnay ka bixida Yurub. Sidaad ogtihiin, markii ugu horeysay muddo 3 iyo bar ah ayuu baarlamaanku taageeray sidii looga bixi lahaa Yurub. Iyagoo qaatay heshiiska aan la soo gaaray saaxiibadeena midowga Yurub. Nasiib darase, waxay dib u dhigeen ansixinta ugu dambeysay ee heshiiska. Ay aqbaleen. Taas macnaheeduna waxay tahay in marka la fiiriyo sida baarlamaanku uu dhaqmayo in dib-u-dhacaasi waqti dheer uu sii socon doono. Mr. Johnson ayaa sheegay in midowga Yurub ay u badan tahay inay yeelaan codsiga baarlamaanku ku codsaday in loo dheereeyo waqtiga. Ursula von der Leyen waa madaxa golaha midowga Yurub oo xilka la wareegaysa dhowaan, waxayna sheegtay in rajada laga qabo in waqti lagu daro ay fiican tahay, laakiin inaysan caddayn karin waqtigaas inta uu la ekaanayo.
First of all, of course, it's a question of granting an extension that looks very good. Then the second question that has to be solved has not been precisely determined.
Marka ugu horeysa, dabcan arinta ah waqti ku darida rajo fiican ayaa ka jirta. Tan labaad ee aan halka loo helin oo aan wali la go'aamin waa waqtiga lagu darayo inta uu la ekaan doono. Boris Johnson ayaa sheegay in haddii waqti lagu daro doorasho in la qabto ay tahay waddada kaliya ee u furan Britain.
The way to get Brexit done is, I think, to be reasonable with Parliament and say if they genuinely...
Tariqa Yurub looga baxayo waa siday ila tahay, waa inaan si caqli ku jiro ula hadalno baarlamaanka oo aanu ku dhahno hadday inay ka dhab tahay in waqtiga dheeraad ah la siiyo si aad waqti ugu heshaan inaad fahamtaan heshiiskan waa wax fiican, laakiin waa inay sidoo kale yeelaan in doorasho la qabto 12 bisha December. Ra'iisul wasaaraha ayaa intaa ku daray in xaaladda hadda lagu jiro aysan dawladdu ku sii socon karin sababtoo ah ayuu leeyahay dawlad aan baarlamaanka aqlabiyad ku lahayn waxba ma qaban karto.
This parliament's been going on for a long time without a majority. It's refusing to deliver Brexit. It's impossible to deliver legislation.
Baarlamaankan waqti dheer ayuu soo jiray aqlabiyad la'aan. Waa uu diiday in midowga Yurub laga baxo. Ma suuragelayso in sharci la ansixiyo. Runtiina waxaa la gaaray waqtigii mucaaradku ay maskaxdooda isticmaali lahaayeen oo ay aqbali lahaayeen talada iyo fikirka cidda innaga oo dhan noo talisa oo ah shacabka UK. Hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa sheegay in xisbigiisu hal shuruud ku xirayo taageerida in doorasho la qabto.
Take no deal off the table, we absolutely support an election. I've been calling for an election ever since the last one because this...
Meesha ka saar in heshiis la'aan looga baxo Yurub. Markaas waanu taageereynaa doorashada. Waqti dheer ayaan doorashada codsanaynay sababtoo ah dalkan ayaa u baahan si wax looga qabto cadaalad darrada bulshada dhexdeeda ka jirta. Laakiin in heshiis la'aan looga baxo Yurub waa in meesha gebi ahaanba laga saaro, ayuu yiri. Dhanka kalena madaxa midowga Yurub oo xilka ka degaya Jean-Claude Juncker ayaa qirtay inuu ka shalaayay inaysan faragelin ololihii aftida Britain ay u qabatay ka bixida Yurub. Mr. Juncker ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore David Cameron uu ka codsaday inaysan faragelin ololaha aftida sababtoo ah ayuu yiri golaha ama guddiga Yurub oo aan laga jeclayn dalka Britain.
The European Commission is even less popular on the islands than on the continent, which...
Wuxuu ugu yiri maadaama guddiga Yurub aan jasiiradda Britain saas looga jeclayn, marka loo eego qaaradda inteeda kale ha faragelin dooda arintaas ku saabsan, taasina qalad weyn ayay ahayd, ayuu yiri. Mr. Juncker ayaa sheegay in sababta aan midowga Yurub looga jeclayn Britain uu ka dhashay olola joogta ah oo ay warbaahinta qaar iyo xildhibaano ku sheegeen in Britain aysan boos ku lahayn midowga Yurub. Wuxuu qirtay in midowga Yurub qalad sameeyey, laakiin shacabka Britain been loo sheegay. wuxuu sheegay inay qalad ahayd inaan laga jawaabin beentaas ay fidinayeen dad uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya Boris Johnson.
I should have intervened because nobody was denying contesting the lies Boris Johnson and others.
Inaan faragelinno ayay ahayd sababtoo ah qofna ma difireyn oo ma diidayn beenta Boris Johnson iyo dad kale ay faafinayeen. Wixii dhici doonaa hadda wixii ka dambeeya waxay ku xiran tahay waqtiga midowga Yurub ay markaasi ku darto waqtiga ka bixida.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.